amarwaliro gobwannanyini ni gateesa nti ekiseera kituuse gavumenti ettomukago mutongole bakolagane mu lutalo olw'okumalawo ekirwadde ekya kookolo. Uganda efuna abalwadde ba kookolo abapya 3,345 buli mwaka, nekissa akato akamaanyi ku ggwanika ery'eggwanga. Kati Dr. Andrew Sechitoleko akulira eddwaliro lya Nsambya Hospital agambye nti buli ddwaliro erikola lyokka tebasobola kugusa lubimbi luno olw'okulwanyisa kookolo. Awadde amagezi nti Uganda Cancer Institute ebeere ng'ekolagana n'amalwaliro amalala agatali ga gavumenti agalina obukugu mu nteekateeka eno, bayambeko okufukamiza ekizibu kino ekya kookolo. Okwogera bino yabadde ayogerera ku lunaku olw'ensi yonna olwa kookolo olwakuziddwa olunaku olwa jjo, buli ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokubiri.